Yo, say, night on my head. Oh, yeah, yeah. Oh, la, la.
More music on DavePlay.com.
Kampatia huyo dad, Mungu kampatia eh. Ana maringo, ana shepu na najwa kunata. Walahi kampatia eh. Ninge kuwa na nyumba magari, ninge mpa ye eh. Yote wala nisinge jali, paka niwe na eh. Niwe na eh. Oh baby, ona hapa, baby tafanya niwe na eh. Oh baby, utani palala, olala. Kama kipa chadaka, yovote unataka. Ujwe ni misanda, onala, la, la, la.
Kama uoni,
yote na yofanya basi, we mwenyewe.
Kama uoni,
umeshindwa kusomata, picha basi.
Kama uoni,
nikubalie, nifikirie, ona.
Kama uoni,
aye, nifanye. Shazoea, kila siku miula nisubirisha. Mweza kujibu langu nangojea.
Maywe,
Ayashi mapicha picha unanitia. Kama movie tamthilia. Aula nisi natania.
Maywe,
ubaya umejua na kupenda ndo nalizingua. Au mpaka liwe chizi kisa kujua. Oh baby, ona bipi nitafanya niwe nae. Oh baby, oh baby, bipi nifanya niwe nae. Ola la, ola. Oh baby parama, ulavo katami. Utani palala, ola la. Kama kipa ntadaka, yovote unataka. Ujwe ni misanda, ona la 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 la.
Kama uoni,
yote na yofanya basi, we mwenye. Umeshindwa kusoma ta picha basi.
Kama
uoni, nikubalie, nifikirie. Ona.
Kama uoni,
aye, nifanye, nifanye ni. Kama uoni, ola la.
You know what? It's DJ 7-Man Worldwide, baby.
More music on DavePlay.com.